Hi there, welcome to Shiloh Tabernacle London. We're located in Southeast London in Woolwich Dockyard, Block 1, Unit 9, Dockyard Industrial Estate, Woolwich Church Street, SC18 5PQ. Join us for our Bible study every Friday from 7:30 to 9 p.m. and you can't miss our Sunday services packed with prayer, vibrant worship and a powerful word. First service is 9 a.m. to 10:30, followed by our family service from 10:30 to 12:30. And now, for the best part, let's get into the Word.
Mugoroba n'umugoroba mwiza cyane tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Munyemere nanone nongere niyegereze Imana kandi hamwe na twese. Mana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti nciye bugufi kugira ngo unkoreshe ibyo wagambiriye umugoroba. Abo wateguye kugira ngo bumvire ijwi ndagusabye ngo ntagire n'umwe uricikwa, ntazagire n'umwe utazaryumva ejo n'ahazaza n'ejo bundi n'ejo bundi. Ndagusabye mwami ngo mu bihugu byo turimo twese aho turi hose ku isi uduhereye umugisha, na cyane ku Rwanda rwatubyaye. Twohereje amaraso y'umwana w'intama mu Rwanda, twohereje amaraso ya Yesu mu gihugu cy'u Rwanda, kubategetsi, kumuyobozi, kuba kuri guverinoma, ku ngabo z'igihugu, kubatuye mu gihugu cy'u Rwanda, ahandi hose n'abumva runo rurimi bakomoka mu mahanga hose n'abanyarwanda natwe turi mu mahanga, nsabye umugisha, mbasengeye umugisha ngo uyu mugoroba iri jambo rikore akazi katigeze gakorwa n'umuganga, akazi katigeze gakorwa n'amafaranga. Uyu mugoroba turaje kurema mwami, bana natwe kubw'umwuka wera mu izina rya Yesu, amen. Nanone ni jyewe Joy, ku ijwi ry'ubuhanuzi duhanura duca mu byanditswe byera. Ibyanditswe byera byahanuwe byahumetswe n'umwuka w'Imana, niyo mpamvu mvuga ngo ni ijwi ry'ubuhanuzi. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo izere Imana ureme. Izere Imana, niwizera Imana uragira imbaraga zo kurema kuko Imana ni umuremyi. So izere Imana uremye. Dutangirire mu ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo, turi mu Baheburayo igice cya 11 n'umurongo wa 3. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo, yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Ufite kwizera agira kumenya kw'Imana ariyo itaboneka kandi ariyo yaremye ibiboneka. Urugero, lema hasia, Imana yarakuremye kandi ntagurayibona n'amaso y'umubiri. So kwizera niko kuduha imbaraga tugakurura ibitaboneka mu isi y'umwuka tukabizana mu isi y'umubiri. Noneho uyu nguyu umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ati kwizera niko kutumenyesha yuko, ukwizera kuduha kumenya kugira ngo tumenye ko ari Imana yaremye ijuru. Mu Cyongereza haravuga ngo aravuga ko ngo mu ijambo ry'Imana hari aravuga ngo ijambo ry'Imana niryo ryemeza yuko isi ubwo itari ifite ishusho kwizera kwatumye bibaho. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nzanye ijambo ry'Imana guca mu byanditswe byera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo izere Imana ureme, wowe ururimi rwawe rurarema. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ku rurimi hari ibintu bibiri, hari umuvumo, hari n'umugisha. Uyu mugoroba icyo uri buhitemo n'icyo uri bujyane nacyo, ariko ndaguhitiramo neza uhitemo umugisha. Hanyuma ngo kwizera niko kutumenyesha, kuduha kumenya. Uyu mugoroba ndagusengera, naje gusenga guca mu byanditswe byera. Murabizi ko Imana nuko yandemye, nuko yashyizeho ubuzima bwanjye, nuko nteye. Ntago natera nkundi, natera nkanjye genyine. Nicyo gikoresho. Nkuko wowe utagomba gutera nk'uwundi, nkuko utagomba kwigisha nk'uwundi, uri icyo gikoresho uko kwawe uri unique ndi unique rero ngo ukwizera kuduha kumenya kugira ngo tumenye yuko ibyaremwe byose byo turora ku isi n'amaso y'umubiri ntago byaremwe n'intoki ziboneka ntago wowe waremwe n'intoki ziboneka waremwe n'Imana itagaragara ituma umwuka wayo muri rya bumba muri iki gitaka wa mwuka utaboneka niwo waremye iki gitaka niwo uguha uyu mwuka nibwo buzima dufite reka tujye muri Genesis cyangwa mu itangiriro turebe icyo Imana itubwira irashaka uno mugoroba ndagira ngo itorero ry'Imana abakozi b'Imana duhaguruke mu isi yo kwizera tureme ibitagaragara n'amaso y'umubiri bigaragare nibibanza kugaragara mu isi y'umwuka n'amaso y'umubiri kwizera kuri bo bikurure tujye mu itangiriro twumve icyo umwami Imana arimo atwigisha muri uno mugoroba Itangiriro igice cya mbere aravuga gutya ngo ati mbere na mbere hariho Imana cyangwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi hariya mu Baheburayo baratubwiye ngo kwizera kuduha imbaraga zo kumenya yuko isi yaremwe n'Imana ariyo yabaye framed n'Imana niyo yayiframings niyo yayishushanyije niyo yayivuze ngo nibeho ijuru n'isi mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi yayiremeshaga iki turakibona icyo dutekereza cyo dushobora kwizera yakoresheje ijambo ryayo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi tujye mu kumurongo wa kabiri ngo isi yari itagira ishusho yariho ubusa busa umwijima wari hejuru y'imuhengeri maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi isi yari itagira ishusho ariko wibuka none ku murongo wa mbere atubwiye ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi none baratubwiye ku murongo wa kabiri ngo isi yari itagira ishusho none se kuki Imana yaremye ibitagira ishusho kugira ngo igaragaze imbaraga zo kurema hey haleluya lemosia kugira ngo wowe nanjye nituzasoma bino byanditswe tuzige tuzagire kwizera kwacu kuzaduhe kumenya ngo isi itaragiraga ishusho ngo yariho ubusabusa ngo umwijima wari hejuru y'imuhengeri ngo maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi ibintu nka bibiri bitatu tugiye kureba icya mbere hari isi idafite ishusho icya kabiri hari umwijima ugendagenda hejuru y'amazi icya gatatu turabona umwuka wera agenda imuhengeri umwijima wari hejuru y'imuhengeri ngo maze umwuka w'Imana aragendagenda hejuru y'amazi uyu mugoroba ukumvugana nawe iri jwi wumva hari ibintu mu magufwa yawe bidafite ishusho amagufwa yawe abanje kuba mazima none nta shusho turaje kurema zamura kwizera kwawe hamwe nanjye kugira ngo ayo magufwa yongere agire ishusho isi yari idafite ishusho ngo yari ubusabusa yariho ubusabusa ndagira ngo tujye ku murongo wa kane ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza Imana itandukanya umucyo n'umwijima arangije aravuga ngo reka habeho Imana ibona umucyo ko ari mwiza Imana itandukanya umucyo n'umwijima muri kano kanya aho tuvuganira aha ndagira ngo urunguruke igihe cy'urimo hari abantu bari mu mwijima ariko abandi bari kumanywa iwanyu mu nzi wawe mu buzima bwawe mu mutima wawe indani uri mu isi y'umwijima uri mu isi y'ijoro Ariko nkubwiza ukuri ngo hanure guca mu byanditswe byera ntagijoro rizahoraho ntagijoro rizahoraho ariko ahubwo hagiye kuzabaho igitondo kandi icyo gitondo ni kiza ntago kizaba gitandukanijwe nawe kuko wabaye mu mwijima ariko umwuka w'Imana kuko ari muri wewe kuri abo bakirisitu aba bazaza batarakizwa naho umwuka w'Uwiteka azagusange kugira ngo aravuze ati Imana iravuga iti habeho umucyo ubaho nyuma y'uwo mucyo umaze kubaho umurongo wa kane ijambo ry'Imana yavuze ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza Imana itandukanya umucyo n'umwijima ikintu Imana ishaka kutugezaho uno mugoroba no gitondo cyawe n'amanywa yawe no kugira ngo umenye neza ngo niwa uri umwizerwa naba uri umukristo jambo ry'Imana rikwita believer ntagari beggar nituba ba beggars tuzajya duhora imbere y'Imana ako mana ubuko ko wanyujije ako mana wampaye akamodoka ariko that's a beggar ariko ufite Imana aravuga ati mana ndabizi ko uri nyiri ubutungane you are a mighty god you are elohim uri Imana ikomeye uri Imana y'ibiboneka y'ibidashobokera abana b'abantu uri Imana ndavugana n'abagore n'abagabo n'abahungu n'abakobwa kuri iyi Facebook kuri YouTube hari abantu bafite ubuhamya budasanzwe ndi umwe muri bo nawe uri umwe muri bo igitumurira uyu munsi ni ukutibuka ya mana yakoze bya bindi ukwizera kwawe kugira ngo kuzakore ibikomeye kugira ngo kuzavane ibitaboneka kugira ngo bize mu biboneka nuko wibuka ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti ye mana we ya mana yamvanye ikamara murago ubwo nari ndwaye kanseri ubwo nta wanyegeraga ubwo nanukiraga buri wese warundi bugufi amarasa nuka amarasa va uterus bavuze ko itazagira umwana hari umuntu aha hantu hari ubuhamya we ye mbakomera amashyi n'Imana yacu twese hari ikintu Imana nishaka kukugezaho uno mugoroba ngo emera wizere ko Imana iriho nkuko muri mu Baheburayo umwanditsi yaravuze ati igice cya 11 atuzagerageza akaza ku Mana azagira katonyanga ko kwizera kamumenyeshe yuko hari Imana nuzajye uyu mugoroba nuramuka wemeye yuko hari Imana mu ijuru ni ukuri iraza kuguha imbaraga zo kurema uraburema iki icyo kidafite ishusho umubiri wawe wahindutse udafite ishusho inda yawe ntikigira ishusho bamwe ntimunarwaye ariko imibiri yarahindaguritse ntago najyaga ngana gutya najyaga mbaga kobwa gato sinzi wowe uko byakugendekeye ariko corona ho yaziye 2020 2020 nza gututumanga no gufufumanga wowe se umeze gute mwisi umwuka umeze gute wabo byimbye wabo urwaye mwisi umwuka wabo utakigira ishusho imisengere yawe nta shusho igifite ikigira imisomere yawe imisomere yanjye na bibiliya ntago ikigira ishusho twaje kurema izere Imana wiyizereremo nurangiza ureme Jambo ry'Imana yatubwiye ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza Imana itandukanya umucyo n'umwijima icyatandukanyije umucyo n'umwijima ni ijambo ryavaga mu kanwa k'Imana ijambo niriva mu kanwa kawe icyo uri buvuge kiraba uyu mugoroba zamura kwizera kwawe icyo uri buvuge cyose kiraba mu izina rya Yesu icyo uvuga cyose kiraba isi yari idafite ishusho nta shepu yari ngo yari ubusa ntacyo yari ifite ariko ngo umwami Imana arategeka amaze gutegeka umucyo utandukana n'umwijima umucyo ijambo ry'Imana niryo ryaje ritandukanya umucyo n'umwijima Abaheburayo 4:12 ngo ijambo ry'Imana ni nkota itemagura urutare isatura urutare ni Imana ica mu mishokoro igasatura ikavangura Imana ijambo ryayo ririmo kuvangura indwara zawe n'umubiri wawe indwara nizisoke mu mishokoro yawe indwara nizisoke mu mutwe wawe wowe uhora ugira migraine waranabyishye washizeho n'izina ngo ni migraine irwara washizeho nuko wowe ugira ausaza igihe cyose wowe ufite ukwezi aho urwarira uyu mugoroba ndagusengeye ngo ijambo ry'Imana ryatandukanije umucyo n'umwijima iryo jambo niri kugereho nshuti yanjye muvandimwe niri kugereho mukozi w'Imana urwaye niri kugereho abakobwa beza bahamagariwe gukora umurimo w'Imana bakaba batagishobora guhagara muri uwo murimo mukaba murwaye reka umwami Imana reka umwami Imana atandukanye umutima wanyu n'agahinda Hallelujah. Hari umukobwa umwe, hari umuryango umwe. Imana irimo gutandukanya agahinda n'umuryango wanyu. Irimo gutandukanya, irimo gusenya igihome cy'ubukene, cy'ubujyahabi. Urimo gutandukanywa. Ijambo ry'Imana niri gutandukanye. Umubiri wawe n'utandukane na kansa kubwo ijambo ry'Imana. Reka twumve icyo umwami Imana tubwira. Umurongo wa kane ijambo ry'Imana umurongo wa gatatu ngo let there be reka habeho hagira umukobwa uvuga ngo reka habeho ubuzima reka habeho amahoro mu mutima wanjye reka habeho amahoro mu rushako rwanjye reka habeho ari kubivuge wizeye we kubivuga mu magambo gusa Yesu Imana ikora Elohim ubwo yaremaga Almighty God His Majesty Your Majesty since if it Imana irenze na majesty wumva ari bisanzwe abamikazi babita nk'ibyo abami b'iyisi nuko babita ariko Imana nyirububasha nyirubutungane ijambo ry'Imana ndarisabye ngo rigende rijye muri uwo mugongo wunama wajya kunamukukaniha ukaniha gatatu tarahagarara ndasabye ngo ijambo ry'Imana rikugerere kuri uwo mugongo rigutandukanye n'indwara Imana igutandukanye na rubagi impande arthritis umurongo wa kane umurongo w'icyenda reka tunyaruke tujye ku murongo w'icyenda ndagira vuba kugira ngo nzemba sengere Murongo w'icyenda ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke biba bityo Imana mu cyongereza batubwiye ngo iki baravuga ngo God said let the waters under heavens be gathered into one place ibaze imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana ngo Imana ururimi rw'Imana rurarema rurategeka ngo amazi yisi arundanire hamwe mana yanjye amazi ururimi rw'Imana rwategetse amazi nubwo aba ari inyanja imwe nka river nayo ngo Imana ikavuga ngo amazi ntiyongere kumanuka cyangwa ngo amanuke hasi mu mikoki cyangwa mu misozi ngo nahagarare narundane ye iki giki kintu kirahambaye ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke biba bityo amazi imbaraga zirundanya amazi Nizo mbaraga zifata umubiri wawe wahindutse amazi wuzuye amazi nakame mu izina rya Yesu imiheha yawe ibe mizima lungs zawe zibe nzima amagufwa yawe abe mazima mu izina rya Yesu izo mbaraga zari muri ya mana izo zo dusoma muri Genesis iyo mana yiceye muri wowe ijambo ryayo maze kuryakira muri Yohana igice cya mbere 12 ngo kuri abo bose uyu murongo ndagukunda cyane ngo kuri abo bose bamwakiriye baha uburenganzira kwitwa abana b'Imana ngo ndetse ahandi muri Yohana 15 ngo ijambo ryanjye niriba muri wowe nawe ukaba muri jyewe usaba ibyo ushaka byose uwo ni umurongo wa 7:15 Yohana ibyo ushaka byose biri mu kwizera kuri muri wowe ibyo ukeneye byose ibyo bitagaragara n'amaso y'umubiri byiciye muri wowe naje kugusengera ngo zamura kwizera iyizereremo wizere Imana nurangiza kwizera Imana ibyo utegeka byose biraba Hallelujah tegeka ijambo ry'Imana ritandukanye imibabaro iri mu mushokoro iri mu mutima wawe amazi ahora byimba mu mutima wawe mu bihaha mu mitsi ujya kugenda ujya kuryama wajya kubyuka ukabyuka ubyimbye ibirenge iri joro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti aya manywa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti uwo mugore udasama ndategetse mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ngo ijambo ry'Imana ni ryinjire muri iyo nda yawe indani rivane uwo mwijima watuma kudasama ahari abantu bafite ubuhamya bwinshi mfite ubuhamya bw'uko namaze imyaka ibiri nge ndavuga kuri ibiri hari abavuga imyaka cumi n'ibiri badasama hari abavuga makumyabiri nubaka batarasama nge namaze imyaka ibiri kandi nari narabyayeho abana babiri ariko nyuma y'imyaka ibiri ngeze muri bino bihugu byo hanze nanirwa gusama abaganga bati hey bate hey abaganga bakambwira batari kwihanga nubwo wabyaye uzabyara hey hakugiye nkabona ko hari ikibazo rimwe nimwumve buno buhamya rimwe narangije kwiyibanjya ku muganga kumubaza umutware wanjye adahari ndiyibanjya kubaza umuganga arambwira ati kugira ngo tugufashe nuko wazana umugabo wawe nibuka ko nagiye ntabwiye n'umugabo wanjye ko nagiye kwa muganga hari ibintu ujya wiyiba utabwiye umufasha wawe ibyo byose Imana irabizi ntukajye uba guilty for nothing ndagenda rimwe iki ni igitangaza kidasanzwe iki ni igitangaza gihambaye mu buryo bwo kubyara Imana ivugana nanjye ninjiraga muri lift ndi kumwe n'umutware wanjye ijwi riraza rirambwira audible voice rirambwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu uzamwita Elisa muhumuza kandi ngo azafasha abavandimwe be nza kubaza umutware wanjye nibi bintu bisobanuye iki aransobanurira reka nkubwire nyuma y'ibyo ngibyo uko kwezi narasamye hari umugore uri kuri uyu murongo hari umugabo abaganga babwiye bamuhaza report reka nkubwize ukuri hari igihe cy'ikintu buri kintu kigira igihe cyacyo Ecclesiastes chapter 3 uri mu gihe cyo kubabara ariko ntuzahora ubabaye uri mu gihe cyo kuniha ariko ntuzahora uniha reka nkubwize ukuri mwana wa mama nshuti yanjye muvandimwe mukozi w'Imana itorero riranyanyagiye ntashu tegeka nshuti yanjye abaririmbyi nta shusho tegeka mukozi w'Imana ndenda kukubwira ngo muri kano kanya aho mvugira ha Imana yacu irimo irarema kuri abo bafite kwizera zamura kwizera izera Imana maze ureme kubera ko kwizera kurema kutafite kwizera ntago kugira fruits ntago kugira results ntago kugira umusaruro ndashaka kukuzanira irindi jambo hano gato ikindi cyanditswe Imana iradusaba kwizereramo reka ndashaka kubereka Imana yarundanije amazi ikayashyira mu mwanya umwe ikayashyira ahantu hamwe ni ukuvuga ngo yafashe ahantu h'amazi aho yarari ntago yagombaga kuhaba ndagusengeye ngo iyo ndwara mu buzima bwawe ntago igomba kuhaba mu izina rya Yesu iyo ndwara nabi Imana yararundanyije amazi ngo habeho ubutaka Imana yategetse ubuta amazi akarundanywa kugira ngo ubutaka bugire aho hitwa isi uzi ko arundanyije amazi kugira ngo habeho isi amazi yitwa amazi isi yitwa isi oh my god murongo w'icumi aravuga ngo Imana yita ahumutse ubutaka itera iteraniro ry'amazi ryitwa inyanja mbere y'inyanja kubaho ryari iteraniro ry'amazi mbere y'izi ndwara zije kugukwataka wari ufite umubiri mwiza wari ufite ubuzima buzira butababaraga ndagusengera ngo ugire ubuzima buzira umuze Imana irundanye za ndwara zawe zose ikoresha ururimi rwawe muri kano kanya nguhaye kano kanya ufate ndwara zose ufate kagahinda ukarundanyirize hamwe ugafate ukajugunye mu cyobo kitagira ubugarukiro aho bitazongera kukubona ukundi Imana irundanya amazi ahantu hamwe kugira ngo ahandi hitwe ubutaka amazi bamaze kuyarundanya inyanja itarayitwa inyanja inyanja itarayitwa inyanja mbere yitwaga iteraniro ry'amazi oh my god there was a congregation there was a gathering of waters it was a gathering of waters Imana yita humutse ubutaka iteraniro ry'amazi ryita iteraniro a gathering amazi nayo yaricaraga agaterana Yeah, noneho rero naje kugufasha ngo tegeka rundanye izo ndwara zose ibikubabaza mu nkokora ibikubabaza mu mavi ibikubabaza mu mugongo za diabete umutima utera kurusha uko wagateye uyu mugoroba mu izina rya Yesu ndagusengeye ngo icyo Yesu yaguhamagara ari cyukora kandi ari cyugomba kuba amen and amen noneho twebwe nk'abakirisitu ndenda kukwereka ukuntu dutegeka twebwe nk'abakirisitu dutegeka dukoresha ijambo ry'Imana tubikoresha gute ndagira ngo mbatware mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere murongo wa mbere kugeza kuwa gatatu John the Gospel tujye mu byanditswe byera tujye muri Yohana igice cya mbere ubutumwa bwiza Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere urebe icyo Imana irimo kutubwira abakirisitu barema gute ese baremesha iki imana yaremesheje iki nicyo nshaka kugira ngo wibaze ndagira ngo dusome ijambo ry'imana hamwe twigire hamwe ese barema gute umukirisitu yaremate ese umukirisitu yarira kuva mu gitondo akageza nimugoroba ese umukirisitu yasenga iminsi 40 hanyuma yarangiza yava adakize imana ikabita mukunda ibyo ngibyo ni umubiri uvuga izo ni emotions reka nkwereke dusome ngo mbere na mbere hariho jambo hahandi mwitangiriro ngo mbere na mbere hari imana ngo hariho isi imana yaremye ngo mbere na mbere imana yaremye isi n'ijuru ahangaha muri Yohana mu butumwa bwiza mu isezerano rishyashya ngo mbere na mbere hariho jambo imana niyo yaremye isi n'ijuru imana yaremye isi n'ijuru Yohana aratubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo arimo gukonfaminga icyariho mbere na mbere hariho imana hariho jambo wo abana n'imana niko jambo ritubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo ha jambo wo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana jambo yicaye muri wowe rero imbaraga zirema ziri muri wowe imbaraga z'umuremyi ziri muri wowe ugiye kurema mbere na mbere hariho jambo wo ahorana n'imana jambo abari imana mukirisitu turi mu minsi ya corona turi mu minsi ya kansa turi mu minsi y'ubujyahabi turi mu minsi y'intambara zo mu mitima ntabwo twumva amasasa aturagurika hanze ariko indani muri wowe hari amasasa arimo aturagurika bizaba bite mbese ejo nimva mu isi abana banjye nzabasigira nde ese ejo ni akazi kanye nikagenda mbese bizaba bite muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti naje kukubwira ngo mbere na mbere hariho jambo so jambo nuko twabisomye mu baheburayo ngo tumenye neza kwizera kutwegishije neza yuko isi itaragiraga ishusho yaremwe n'ijambo jambo uwo nguwo iryo jambo niry'ubutumwa bwiza batubwira muri Yohana ngo iryo jambo ryice ku mutima wawe rivaneyo mu isi yo kwizera utegeke isi yawe mu isi yawe yurimo iyo si irimo ituragurika amasasu y'agahinda hari amasasu hari bibombe by'agahinda satani yirwa koherereza ugiye guhagarara mu ijambo ry'imana utegeke utinda gutegeka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ijambo ry'Imana ritubwira neza mu byakozwe n'intumwa igice cya 2:21 ngo izina rya Yesu niryo ryonyine gusa ryahawe ububasha gukirizwamo niryo rivuga niryo ritegeka niryo ricecekesha amadayimoni ijambo ry'Imana niryo ryariho mbere na mbere ibyo ucecekesha ubicecekesha mu izina rya Yesu ibidafite ishusho uhamagara umwuka wera akagenda hejuru yabyo bikagira ishusho ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umurongo wa kabiri uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ese waruzi yuko nawe wahoranye n'Imana reka nkwerekeho gatoya nguheho ubuhamya bw'ukuntu nkwerekeho gatoya ndazi ko bamwe mubizi ariko reka nkwereke yuko wahoranye n'Imana ngo ijambo ry'Imana ravuga muri Yeremiya igice cya 4:4-5 ngo utaraba urusoro mu nda ya mama wawe narakumenye ni ukuvuga ngo wowe wari mu ijambo ry'Imana Ninje kuivuga mukigande ngo mukigambo. Ngo mbere na mbere. Wowe wowe utaraba mu utaraba urusoro munda ya mama wawe. Ngo Imana yaremeye. Uba mu ijambo ryayo. Igice cya mbere cya Yeremiya aravuga ngo umurongo wa 4 n'uwa 5 ati narakumenye utaraba kwa byabagamba narakumenye utaraba kwa gakwaya narakumenye utaraba kwa guma narakumenye utaraba kwa Perusi narakumenye utaraba kwa gahigina gahigana narakumenye ati maze kukumenya ndakweza ndaguhindura ngubu mukozi wanje iki n'Imana itubwira niki na cyane ndibanda cyane ku itoro ry'Imana iki Imana yaguhamagariye umva uzakigeraho gitinde kizahera niki gitinde ariko ntikizahera ijambo ry'Imana yavuze ngo iwo wahozeho ijambo ryahozeho niryo rivanaho ibitariho niryo rirema niryo ritegeka niryo rigaragaza ko ibidahari mu isi y'umwe ibi ibidahari mu isi y'umubiri mu isi y'umukabihari nta maso ashobora kubona ibiboneka uyu munsi reka nguhe urugero ijambo ry'Imana ryo riduha imbaraga ryatumye twizera kuko Imana twari tutarayibona n'ubu bamwe ntiturayibona tugira kwizera ko niyo dusenze tuvugana nayo tugira kwizera ko turi abakirisitu tugira kwizera yuko hari ijuru tugira kwizera ijambo ry'Imana ryo wemeye aba ari ry'ukoresha uvunaguze imbaraga z'ikuzimu ucagaguze imigozi ya Satani kubera iki Yeremiya igice cya mbere murongo wa 12 ijambo ry'Imana riravuga ngo ndi inyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo nsohoze icyo rivuga niyo mpamvu tugira imbaraga nk'abakristo niyo mpamvu naje kubwira abakirisitu ngo iki kintu iki kikuriho icyo kikubabaza ku ijosi icyo gituma ufite migraines icyo kiguca umugongo icyo gitera bwoba icyo kije uyu munsi Yesu aravuga ngo tegeka izere ukoreshe ijambo rye hanyuma kandi riri ku rurimi rwawe ntago riri kure yawe ijambo ntago riri kure ntago ari kuvuga ngo haraza kuzumpanuza ari gushakire oya ibyo byo kurinda umuhanuzi uraza gutegereza uruhe kuko nabararushye uyu muhanuzi uri butegereza araza kuba yaburaye uyu muhanuzi uri butegereze araza kuba afite amadene araza kuba afite itoro rya munaniye noneho nawe haguruka wigireyo kuko inyegamo ya yindi yatubuzaga kugera hera yaracitse mukozi w'Imana avuga ngo haleluya wowe urwaye utekereza ko urwaye indwara itazakira vuga ngo haleluya na kigira itangiriro kitagira iherezo icyo kimenye iki nta nijoro ridacya nta nimvu ridahita niko abanyarwanda bakunda kuvuga ngo twebwe dukoresha ijambo ry'Imana ryabayeho mbere na mbere kugira ngo rivaneho ibiri huno munsi iryo jambo ryabayeho niryo rivanaho amagambo yavuzwe ku buzima bwawe niryo rivanaho ibidashoboka mbasengere gute tujye muri Proverbs mu migani ndangizanye ni 20 gusa hama dusenge imigani Proverbs 19:21 Proverbs imigani 21 19 turimo gusoma mu migani 19:21 wahageze nuhagera uvuge ngo haleluya nuhagera uvuge ngo amen 19:21 nange ndasa naho mpageze 21 ravuze ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho mu mutima wawe ufite imigambi myinshi ndashaka kuvugana iki iri jambo ryanze ngo mu mutima w'abateza amatwi mu mutima wanjye je uvuga ngo hariho imigambi ufite plan ufite programs ufite ibyo uzakora muri 2022 hari abagira umugisha wo kumenya n'ibiza muri no gutegura ibiza mu myaka 5 izaza ibyo ni ubuhanga bwiza cyane ariko wibuke yuko ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi ariko inama y'Uwiteka iteka niyo ihoraho mu mubiri w'umuntu huzemo indwara nyinshi kandi satana ategeze ko izo ndwara zitazasohoka ariko imigambi y'Imana mu mubiri wawe niyihoraho subiza amaso inyuma urore imigambi y'Uwiteka Yeremiya 29:11 ngira ngo aravuga ati nzerega mfite ibyiza nkufitiye ngufitiye imigambi myiza si mibi wowe urwaye wowe ukennye wowe urushye wowe wowe uvunika n'umurimo w'Imana ngufitiye imigambi myiza si mibi nubwo uvunitse cyane nubwo ufite plan z'itorero ariko itorero ntago ari ryawe ni ry'Imana iyo familia si yawe nabicaranye n'abana babo ntibabazi biri mu mitima yabo reka dusubirire Imana y'imitima kuko niyo nyiri butungane niyo ifite dominion ububasha ubutegetsi ubutware ni buri mu biganza by'Uwiteka kandi Imana iri kumwe nawe reka tujye muri Psalms 22 turangize Zaburi 22:28 ijambo niryo ryahozeho niryo rigiye gutegeka kandi niryo rigiye gukiza wibuke yuko wowe waremwe n'ijambo ry'Imana itangira igice cya 26 aravuga ngo Imana itireka turemo umuntu mu ishusho yacu twebwe turi mu ishusho y'Imana ibutse Imana yuko ishusho yayo itarwara kanseri ibutse Imana yuko ishusho yayo itarwara imitsi wowe ikindi cyakabiri abakorinto ba mbere igice cya 3:16 uri inzu y'Uwiteka bwira satana mutokeshe asoke mu nzu y'Uwiteka mu nzu y'umwuka wera mubwira asoke mu nzu y'umwuka wera bwira ako gahinda bwira izo ndwara zisoke mu nzu y'umwuka wera mu izina rya Yesu Zaburi 28 dore uko tubwira nguko ngo abo kumpera yose y'isi oya uyu murongo reka tuwihore kuko nawanditse nabi ntabwo ngufite neza ahubwo twajya mu bakorosayi reka ndangizanye n'abakorosayi nari ngiye kuyoba mu mbabarira umwuka w'Imana aramfashije nari ngiye kuyobera mu byanditswe ya abakorosayi cyangwa Colossians igice cya mbere Colossians igice cya mbere hama tujye ku murongo wa 16 n'uwa 17 kuko muri we arimo byose byaremewe ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi biboneka n'ibitaboneka intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe ndashaka cyane murongo wa 17 yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe yabanjirije izo ndwara zikugonga yazibanjeho niwe wabanje muri byose muri mu mana niho byose bibonerwa niho byose yabayeho mbere ya byose niyo mpamvu ubona mu itangiriro ngo niwe waremye ijuru n'isi yabayeho mbere na mbere ijambo rye ryabayeho riba Imana ribana n'Imana Imana ihinduka ijambo ryayo none abakorosayi aratubwiye ngo yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe wowe ubeshwaho n'Imana izi ndwara zikurimo kutabona akazi hari umuntu ushakije akazi igihe kirekire ndagusengeye mu izina rya Yesu ngubwo uzongera kumva iri jwi ry'ubuhanuzi uzaba ufite testimony ndagusengeye izina rya Kristo Nazareti ndagusengeye ngo umenye yuko ngo kuko muri we arimo byose byaremewe ari ibyo mu ijuru ari n'ibyo mu isi ngo bibonekera muri we niwe wabiremye intebe z'abami intebe z'abaperezida intebe z'abashakanye ubutegetsi bw'abashakanye inkundo z'abashakanye byose niwe wabiremye kandi aranyije ngo arabirema ngo bimuramenye uyu mugoroba ngusengere gutya ntago nzi ikikubabaje icyo nzi nuko wambaye umubiri kandi ukabura ikiremwa muntu icyo nzi nuko hari ibyo ukeneye mu gihe nk'iki ngiki ngusengere ufata hakubabaza muri kano kanya urambura ikiganza cyaho hakubabaza yaba ari kumutwuhafate ndenda gutuma ijambo ry'Imana Yesaya 55 n'umurongo nkunda cyane ngo atuma ijambo ryayo ntirigaruka ubusa ngo ahubwo rigakora icyo ritumiye Yeremiya 1:12 ngo ari inyuma y'ijambo rya iri inyuma y'ijambo rye kugira ngo arisohoze Mana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti mbanze ngushimira ukuntu watunganije aya magambo ukaba yagejeje kuri abo barwayi ukaba yagejeje kuri abo bari bakeneye kuruhuka mu mitima ukaba ugejeje kuri abo bendaga ku divorcing bakaba batakivu divorcinze ngushimire cyane kuri abo umaze kuvana ku bitanda ngushimire kuri abo umaze kuvana mu nzu z'imboye ngushimire kuri abo umaze kubohora mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri urakoze gitare izina ryawe riri hejuru y'ibintu byose izina ryawe riri hejuru ya kanseri riri hejuru y'amajuru riri hejuru ya diabetes riri hejuru y'indwara z'imitima riri hejuru y'indwara z'inyama zo mu nda haleluya mana izina ryawe nirigere kuri ubwo bwoko wahamagariye watumye wapfiriye wababariye wakubitiwe buri muntu wese buri dini rizumvirijwe buri mukirisitu uzumvirijwe ndatuma ijambo ry'Imana ngo rizakomanga imitima yanyu kuko Imana iri nyuma y'ijambo rye ngo arisohoze kandi arisohozanye n'ibimenyetso n'ibitangaza uyu mugoroba ni mu izina rya Yesu dusenze ni mu izina rya Yesu duhishuriwe ibyanditswe byera ni mu izina rya Yesu tuvuze rino jwi wumvise ndagusengiye kandi ngusengiye umugisha
Thank you so much for listening to this sermon and I know you've been blessed For more information about Shiloh Tabernacle and other sermons please visit our website www.shiloh.org.uk And don't forget to follow us on all our social media platforms, Instagram, Twitter, and Facebook, at Shiloh LDN. Once again, that's at Shiloh LDN. You've been listening to Shiloh Tabernacle London, changing lives, building dreams. Until next time, God bless.